langu chenza kanifadhia. Mui 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 kumbe chungwa, nalimenya utatani chenza. Nalisha megwa na waume wenza. Chungwa, kalimenya utatani chenza. Nalisha megwa na waume wenza. Bora chenza ngefanisha na limao.
Same day.